Meya wa munisipali ya Bushenyi Shaka Richard Birhanga senior senior ya parental care nursery and primary school olwo kutumbula na TV njigiriza kumkolo ogwo kutongoza obukulembeze obwa Alert Club. Omukolo guno ogwakoleddwa ku ssomero lino gwalabye ng'abayizi balonda nate abakulembeze baabwe abapya era ne basuubiza nate okuweereza obulungi omwaka omulamba wamu n'okukyusa ekitundu kyabwe. Pulezidenti omulonde owa Rotary Club ya Bushenyi Prisca Kyomukama yasimye essomero lino olw'okussaawo omusingi omunywevu ddala eri abayizi okukulaakulanya ekitundu. Akulira essomero lya Parental Care Nursery and Primary School Desmond Taiwa yagambye nti kilabu eno yakusosowaza nnyo ensonga ey'okuyamba bamulekwa omu n'abayizi abateesobola n'ebintu ebikozesebwa ku ssomero.